Mama, unavyo kinyongesha siya zangu mbali zinakwenda Unavyo ninugisha staili za fanga ndo napenda Mama, hebu zirizungusha mambo ya pwani ndo napenda Unavyo kigongesha zari ya watoto toba tango Ladha chocolate vanilla Nikilamba mwenza kozoba soba Umenibamba Ladha chocolate vanilla Nikilamba mweza kuzoba zoba My baby Mithira
chiga hakiringa Minapena kisi mama Huku nyuma kakifunga Bora nipatala wama Mithira chiga hakiringa Minapena kisi mama Huku nyuma kakifunga Bora nipatala wama Nikugambire Mufu kwa huku nikukande Mintaumiaje Ukisema nu we mwana Mbina sema ntaliaje Nipe kiduchu mama Chiri paka juu Wanimaliza mazima Maracha karafu Wanikanda mwiri mzima Ladha chocolate vanilla Nikilamba mweza kuzoba soba Umenibamba Ladha chocolate vanilla Nikilamba mweza kuzoba zoba My baby
Mithira chiga hakiringa Minapena kisi mama Huku nyuma kakifunga Bora nipatala wama Mithira chiga hakiringa Minapena kisi mama Huku nyuma kakifunga Bora nipatala wama